Hey, baby girl.
TMC production.
It's a special dedication from Ni siku yako, girl. Ni siku yako, mama. Tumekusanyika kuisherekea. Ni siku yako, mama. Basi sema unachotaka, mana tumekusanyika kuisherekea. Kukupata kama zawadi, maisha ni mwetu, nana. Na ndiyo tumeleta na zawadi, ishara ya upendo wetu, mama. Furaha yako ndiyo furaha yetu. Ni siku yako kwa hiyo ni siku yetu. Sema utakacho bili ni juu yetu, mama. Mama. Furaha yako ndiyo furaha yetu. Ni siku yako kwa hiyo ni siku yetu. Umeongeza mwaka, we're proud of you, mama. No maana sote tunaimba happy, happy day, happy Charlotte Kaye, happy, happy day, happy, Charlotte Kaye, happy, happy day, happy, Charlotte Kaye, happy, happy day, happy birthday to you. Kwanza shukurani kwa papa kata, bili kwa baba na mama yako. Auntie Josephine, aliye kukuza baga umefika pa. Hey, amekuza umekua. Tumpe yake maua. Ndugu marafiki na pia walio kuja kwenye dhiki na furaha. Furaha yako ndiyo furaha yetu. Ni siku yako kwa hiyo ni siku yetu. Sema utakacho bili ni juu yetu, mama. Mama. Furaha yako ndiyo furaha yetu. Ni siku yako kwa hiyo ni siku yetu. Umeongeza mwaka, we're proud of you, mama. No maana sote tunaimba happy, happy day, happy Charlotte Kaye, happy, happy day, happy Charlotte Kaye, happy, happy day, happy Charlotte Kaye, happy, happy day, happy birthday to you. Kata keki tule, keki ya jina la. Kata keki tule, kata ujulije. Kata keki tule, leo ni zigu ya. Kata keki tule, kata tule. Kata keki tule, kata keki tule. Kata keki tule, kata keki tule.
One, eight.